kuchanganya kili ya kueleza nachokifahamu vyema kweli we mchumbu kumeza na uwe mtangu kutema wengi
yeah. Okay, nipe tena. Changanya kili ya kueleza na nacho kifahamu vyema kweli we mchungu kumeza na uwe mtamu kutema. Wengi mlibebwa mgongoni mwezo vio mbali na safari. Naomba mnaponsikia redioni nisome kwa mistari na ufahamisho fam kabla ku rhyme juu ya beat na mwagika damu hii kalamu haishiki bado ana bang huu na yule na .com kwenye street so kinona com ujue na overcome mnachaji straps kwenye sneakers trees kwenye boots limuwe live kwenye speakers mina stick out talking music.
I got one lyric quarter that your head for start, another one is pointed at your weakest heart.
Ile sauti usikiayo ndani ya moyo wako ndo naitwa kweli na saluti pao na yule adui yako sio ya kijeli. Na tofauti na yule ambaye mchezo wako ukiona ujeferi hata mauti na ufichua maradhi yako kwa mwisho wa reli. Mwenye akili hawezi lalama ikiwa ni mjinga swali wae katili ana raki nyama na anaamini Mungu uko naye. Mna sela tunafanyi so the concept simshangai say you fell up change you finally I talk it. Hawamaanishi nachosema au kuongea venye maana haya maandishi nayosema kipotea ujiona lana. Husu mziki wa Maybach so mziki wa flavor si kwa siki ka payback si tushiki me brave heart. I'm talking keys like Ray Charles kwa A bars my star na dead kwa Fran na Katie Junior throne vijua moni huni Hugh na Louis Vuitton world is born. Neno lishe neno toka Africa I'm Naga City, I'm Naga City neza feature rock city. Lishe neno kwa kawaida I'm Naga Shida,
yeah.
I'm Naga Shida ndani ya Dao R City.
Lishe neno toka Africa I'm Naga City, I'm Naga City neza fanana na R City. Lishe neno kwa kawaida I'm Naga Shida, I'm Naga Shida utapta ukuda tuache to spit this word out huh? Wanna wait up sani wengi MK uko sema mbwira chill out, chill out snippadilla illa naomba mskwedi neno na mskwedi tena killers word, yeah, izu na sira izu so wa sira, isi bat kwa tumila flood the story, wafu pia ni mila hella, hella, kila kitu ni hella dabu wakia ina hila, niumila kuwila hella, hella, masela na mamwela izi suza mazile, apendu mtu na pendwa hella wame tuzidu kumajungu, lakini so fungu ilio na pia na kindugu Elon tatizo sugu, win, win, win. Kia chini kaju ya mbingu party we fall, kuna mechi na shimbaga sisi. Lisha neno toka Africa I'm Naga City, I'm Naga City and as a feature rock city. Lisha neno kwa kawaida I'm Naga Shida, I'm Naga Shida ndani ya Dao R City.
Chongo shukuru Mungu anapomona kipofu. My MC wa wongo hawana gundwa na hits na ngoma mbovu.
Ya chakula ndani chungu
harusi yako itakuwa na mvua.
Udogoni ulikuwa mtundu
itakuwa na maujanja ukikua.
Kata doyu na imodu
vyema mumbe dua kwa ule Mungu na mwabudu ila endelee kukumbua kwa kupitia yeye kuna mengi utayajua na huo ndo kweli yewe ambao tawewe ya kutambua. Washikaji wengi ni wanafiki kakamati ndani na puo sipatoa wanagana ziba fasa kupumua na ukikoa wanatando soni lisijono na juo
mjaso tam kama sali
ya mkono mtupu haulambwi
we upe ungekua mali
mbuyo singepakwa rangi. Say my name,
I'm
say
sure
my name.
I'm sure you know my name. We need the gods and come and ask us. Yes, I am. No banana. When I doubt they know who we are.
Why don't you a shitty MC man and the who truly are?
Hey, Mr. DJ. Hey. Let me yell at me. Get to them. Do the mojit. Drop in and what to a book. Sonyo me chakula chao towa fanya wewe uke. Hizi ndo bidhaa zinafanya mziki uinu.
Squeeze, pesa yongei, pesa inapa. Utu umeshuka bei thamani ya pesa imepanda. Kama dunia ni shule, maisha yetu ni darasa. Sijifunze kuhusu hula yule alafu sisi mkatuacha. Lisha neno toka Africa, I'm Naga City, I'm Naga City neza feature rock city. Lisha neno kwa kawaida, I'm Naga Shida, I'm Naga Shida ndani ya Dao R City.
Lisha neno toka Africa, I'm Naga City, I'm Naga City neza feature rock city. Lisha neno kwa kawaida, I'm Naga Shida, I'm Naga Shida ndani ya Dao R City.